we turn you to a to fire.
Hey, your turn.
Imi daya kazi misi takijisha uwa. Nasaka sasampa siishi kama uwa. Imi daya kazi misi takijisha uwa. Nasaka sasampa siishi kama uwa. Oya we, sicheki na nyani usoni. Keza na mimi uone. Kama sipo kupa punch basi ujue ni tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Wanasema nusura ya baba lakini wananitaka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. But it's what?
But it's free.
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 Ati ti, wanaangalia body. Ti, nyuma wanaangalia body. Ati ti, wanaangalia body. Ti, nyuma wanaangalia body. Wambie staki upuzi. Miso mtoto wa juzi. Nilipotoka ni mtu mkazi. Sijaje kuleta makuzi. Najua na wa confuse. Mana mlipanga ni lose. Sasa isho ndo
kwanza na anza expect more music.
Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka. Wanasema nusura ya baba lakini wananitaka.
Tiki taka, mwendo tiki taka. Tiki taka, mwendo tiki taka.
But it's what?
But it's tea.
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 Kula nyama.
Wee.
Simba alinyasa na kula nyama.
We
nyama ya kuku.
Nyama.
We ya ngombe.
Nyama.
We nyama tetele.
Nyama.
Mi utamutele.
Nyama.